Ni seriya jamana la marimafɛntigi dɔ minnu bɔyɔrɔma dɔn fɔlɔ ye bagan maralaw 36 faga zamfara mara la nizeriya jamana kɛɲɛka a mara fangalamɔgɔw ka laseli la bi jumadenw na ka masɔrɔ a jate fɔlɔw tun be a jira k'a fɔ ko maa 15 de tun fagara nizeriya jamana finitigiw olu banbana zamfara marabolo la wulikajɔ la kabini 2016 la mara min kɔnɔ maa caaman welekura kɔrɔfɔ furan kama ani binganiw i n'a fɔ siraba bagan suɲɛni tun kɛra jelikofɛn ye a kɛrɛfɛ duguniw la